Musajja olyo wekisa kunjegere nyingi nansumulula bwatyo n'emikisa nafukumula nenonye ekyomuwa nekibula neŋamba muwenju ye yagimpa omu ku baana bange naye era ye yabampa nenonye ekyomuwa nekibula konze kansaleo nze mwebaze singa si Katonda
sanise
singa si Katonda
sanise
singa si Katonda
sanise
singa si Katonda
sanise
nali nkola nali sibitege nabitera ngoko pawa kati woko mfuna kanto benyonze nja kuzifuna aga Katonda nze nino kubasita abata njagaliza kambe wale kanesigame boyo omwagara
singa si Katonda